enseno nebitonde bitirimu enyanja bisolo nebiwuka nebyaka mubanga musimala bimige kikulukuta ensozi ebinyonyi n'abantu biraga kubeerawo kona buyinza bwobungi nebuusa wakikolo tya byonna be wabitonda munnaku omukaaka ensi eno nejjula ebirungi lwakiikambo kyo bwewateese eggulu n'ensi n'eggye lyabyo byonna ne bibeerawo lwa buyinza yesu bwolina osinzibwego ogulumizibwe yesu amawanga gafunnabe ebitonde ebiramu mu maaso go tutyenga erinnya lyo oli katonda w'ekisa osinzibwego ogulumizibwe yesu amawanga gafunnabe ebitonde ebiramu mu maaso go tutyenga erinnya lyo oli katonda w'ekisa mwewuunya yatufuula banjawulo bwe yatwawula ku bintu ebirala ne mulangi yatwawulamu abaddugavu n'abeeru baana be abalala bawaavu abampi abanene n'abatono ennyo nga nze tokalabe kituwunyisa bwatyo natukolera feesi zitafaanagana yatukola mu mbeera ey'owunyisa njagalo laba magezi galina mukama emibirika gibe gy'abazungu ne gy'abafirika nfuufu bufuufu fumitirisa engeri gye yakikola okunyiira otyo ng'oli fuufu ya nsi katonda kyava abeera omukulu era omunene nannyini byonna ebintu byewuunyisa waggulu mu bbanga kyeva nkutya mukama kati eggulu libeerawo lityanga tewali mpa gye likutte emunyeenya enjuba n'omwezi ne bikibu n'omu mukama gwabiragira ebinyonyi bikutenda ng'ensonga enkulu gwe mukama waabyo sinza oli katonda w'amaanyi sinza 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 oli katonda w'amaanyi